saraakiil Mareykan ah oo markii hore VOA-da u xaqiijiyay arrintan ayaa ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo arrimo la xiriira sirdoonka awoodood. Waxay sidoo kale ka gaabsadeen inay magacaabaan hogaamiyaha la dilay amaba ay sheegaan goorta iyo goobta lagu dilay. Sidoo kale ma cadda in shaqsiga ay bartilmaameysadeen Taalibaanku iyo in lagu dilay dagaalka socda ee u dhexeeya labada kooxood. War qoraal ah oo ka soo baxay waaxda difaaca ee Mareykanka ayaa lagu sheegay inaanu Mareykanku ku lug lahayn howlgalkan. Isuduwaha isgaarsiinta ee golaha amniga qaranka ee Mareykanka John Kirby ayaa email uu VOA-da u soo diray ku xaqiijiyay geerida hogaamiyaha unugaasi, isagoo arrintan ku tilmaamay mid kale oo ka mid ah khasaaraha hoggaanka sare ee taxanaha ah ee kooxdaasi soo gaaray ilaa iyo sanadkan. Kirby waxa uu sheegay in hogaamiyahaasi uu ahaa sarkaal muhiim ah, si toos ahna ugu lug lahaa qorsheynta howlgallada sida garoonka diyaaradaha ee Kabul, isagoo intaa ku daray in kooxda Daesh ku xidhan awooddeedu ay ku qaadi karto weerar dheeraad ah oo ka dhan ah danaha Mareykanka ay hoos u dhacday sababo la xidhiira dib u dhacyo isdaba joog ah oo ay u geysteen Mareykanku iyo xulafadiisa oo ay xitaa ku jiraan Taalibaanku. Xaqiijinta dhimashada hogaamiyaha kooxda Daesh ayaa timid iyadoo qaar badan oo ka mid ah warbaahinta Mareykanku ay sheegeen in saraakiisha Mareykanka ay la xidhiideen xubnaha qoyska 13 ka mid ah ciidamada Mareykanka ah ee lagu dilay weerarkii lagu qaaday garoonka diyaaradaha Kabul. Weerarkaasi lagu qaaday airboorka Kabul ayaa waxa uu Mareykanka ku reebay raad aad u weyn. Weerarka kadib, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ballan qaaday in cadaaladda la horkeeni doono dadkii ka dambeeyey weerarka, isagoo ballan qaaday in uu ka aargudan doono dadkii weeraray guryaha diyaaradaha ee Kabul ee dilay 13 askari Mareykanka iyo boqolaalka rayidka ah ee Afghanistaniinta ah. Laakiin tan iyo markii ay kasoo baxeen Mareykanku Afghanistan, waxa uu hal mar weerar ku qaaday Afghanistan bishii Julaay ee lasoo dhaafay. Duqaymo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa lagu dilay Ayman al-Zawahiri, hogaamiye kooxda Al-Qaacida, xilli uu ku dhumaaleysanayay caasimadda Afghanistan ee Kabul. Dhanka kale, kooxda isku magacowda Dowladda Islaamka ee Afghanistan ee loo yaqaano Daacishta Khurasan ayaa ku fiday dalkaasi oo dhan, iyadoo unugyo ku leh caasimadda Afghanistan iyo tiro sii kordhisa gobollada ah. Warbixinta qaramada midoobay ee la dagaalanka argagixisada ee soo baxday horaantii sanadkan ayaa lagu qiyaasay in Daacishta Khurasan ay leedahay inta u dhaxaysa 1,000 ilaa 3,000 oo maleeshiya ah, laakiin waxa ay ka dhigtay in ururka uu raadinayo in uu ballaariyo awooddiisa isaga oo faafinaya dacaayad ku qoran luqado badan oo ay ku jiraan luqadaha Beershiyaanka, Taajika, Osbiga iyo luqada looga hadlo Ruushka. Saraakiisha sare ee ciidamada Mareykanka iyo kuwa sirdoonka ayaa sidoo kale aad uga walaacsanaa kooxdaasi Daacish ee ku sugan Afghanistan. Bishii lasoo dhaafay, taliyaha CENTCOM ama taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka General Michael Kurilla ayaa u sheegay sharci dejiyayaasha Mareykanka in Daacishta Khurasan amaba Afghanistan ay dejisay himilooyinkeeda ku aadan in ay weerarto reer galbeedka. Hay-adaha sirdoonka Mareykanka ayaa iyaguna qaylodhaan ka muujiyey hamiga kooxdaasi Daacish. Madaxa hay-adda sirdoonka difaaca Scott Barrier ayaa sheegay horaantii bishii hore inay ahayd arrin waqti uu ku xidhan ka hor inta aanay yeelan karin awood ay ku weeraraan reer galbeedka. Bishii January-na dhaaftay agaasimaha xarunta qaranka ee la dagaalanka argagixisada Christine Abazaid ayaa Daacishta Khurasan ku tilmaantay halis aad looga walaacsan yahay. Saraakiisha Mareykanka ayaa sidoo kale muujiyey kalsooni yar oo ku aadan awoodda Taalibaan ay u leedahay in ay ka dhabeeyaan ballanqaadkooda ah inay xakameynayaan kooxda Daacishta Khurasan ee ka dagaalanta Afghanistan.